on Zion Music. L-I-P-S-Y.
Inganda Jaya Ozagawan, Inganda Yeta Ozagawan, Inganda Sama Ozagawan, Inganda Yeta Ozagawan.
Ninge smati amadumbe, au na wataiwe. Hawudikizi wewe, au na wataiwe. Ninge embeza madumbe, au na wataiwe. Hawudikizi wewe, au na wataiwe.
Kudana na niwe kutandara. Andifenda kagifeka yako mete nda pumaka. Hauna moyo ungori demeweka. Hauna udo waka umamoyoka.
Nenge smati ya madumbe, hauna wataiwe. Hawudikizi wewe, hauna wataiwe. Nenge embe za madumbe, hauna wataiwe.
Unoneza kuhuta I love you ameno shauri so. Unorema kuhuta I miss you ameno shauri so. You're not easy to love, you're not easy to love, you're not easy to love at all. You're not easy to love, you're not easy to love, you're not easy to love at all.
Nenge smati ya madumbe, auna wataiwe. Hawudikizi wewe, auna wataiwe. Nenge embeza madungwe, auna wataiwe. Hawudikizi wewe, auna wataiwe.
Kudana na niwe kutandara. Andifenda kagifeka yako mete nda pumaka.
Hauna moyo ungori demeweka. Hauna udo waka umamoyoka.
Nenge smati ya madumbe, auna wataiwe.
Hawudikizi wewe, auna wataiwe. Nenge embe za madumbe, auna wataiwe. Hawudikizi wewe, auna wataiwe.